mambo ni sedi kushare.
Hiyo ndo game ya sasa, game ya Insta, Grams ama Facebook, pia na Twitter. Less writing rhymes, more taking features. Fani ndo game, watu wanayofanya visasa. Game ya artworks and captions kwenye mitandao. Promo mwezi mzima, song wanayetia mwezi ujao. Mwezi mzima mambo ni sedi kushare babalao. Paka nona noma sone naletea madharao. Na ukizingatia kwamba sharing is caring. If posi metulia itaji kwamba minta share it. Wengine wanafeli, wanomba ni sedi kushare. Bila ta salam, really? Watch out, kaskize track kwa radio. Tuna share tu my pics, kumbe track enye sio. Bola wala nomba ni wasaidie kupost matukio. Na letwa video, nomba bofia links kwenye bio.
Samani brother, nomba nisaidie kushare. Nomba nisaidie kushare. Samani dada, nomba nisaidie kushare. Nisaidie kushare, nomba nisaidie kushare. Samani brother, nomba nisaidie kushare. Nomba nisaidie kushare. Samani dada, nomba nisaidie kushare.
Samani kani mekukwaza baba lake. Hilo kweli kubalike. Mini analog siwa social network. Nini Instagram doi mefanya mwike. Mamba photoshoot, I'm not used to. It's such a new thing ila inahusu. Kaso TV, many viewers kwenye YouTube. Many followers on IG, ndo utusu. That's all powerful the social media is. Hila daily kwamba kusaidia kushare on social media, please. Kila star mesha share bado DJ peak. Piga tana plan B, tena immediately. Unawasikia, tunajuana na wajangusa kushare. Na wasikia, tuamevuma na vichupa na vyotea. Sina lawama na frani, support ya jawai ni gea. Na kiono meposti na miriposti, nita kumegea.
Samani brother, nombo nisaidie kushare. Nombo nisaidie kushare. Samani dada, nombo nisaidie kushare. Nisaidie kushare, nombo nisaidie kushare. Samani brother, nombo nisaidie kushare. Nombo nisaidie kushare. Samani dada, nombo nisaidie kushare. Nisaidie kushare, nombo nisaidie kushare.
Text inaingia like 6 in the morning. 6 in the morning. Somebody stress me in the morning. Like
nombo nisaidie kushare.
Text inaingia like 6 in the morning. 6 in the morning. Somebody stress me in the morning. Like
nombo nisaidie kushare. Samani brother, nombo nisaidie kushare. Nombo nisaidie kushare. Samani dada, nombo nisaidie kushare. Nisaidie kushare, nombo nisaidie kushare. Samani brother, nombo nisaidie kushare. Nombo nisaidie kushare. Samani dada, nombo nisaidie kushare. Nisaidie kushare, nombo nisaidie kushare.
So famous, niko na TikTok.
Nisaidie kushare, nombo nisaidie kushare.